iBhayibheli umthombo othembekile weqiniso. Kuwo wonke umlando, abantu bezizinto ezihlukahlukene baye babheka iBhayibheli njengelomthombo othembekile weqiniso. Namuhla, izigidi zabantu zilandela izimfundiso zalo. Nokho, abanye abanqaba iBhayibheli bathi alisizi futhi liyincwadi yezinganekwane. Ucabangani, ungalithola yini iqiniso eBhayibhelini? Kungani ungalethemba iBhayibheli? Unganquma kanjani ukuthi kufanele yini lethemba iBhayibheli? Cabangela lo mfanekiso. Uma sekuyiminyaka eminingi umngane wakho ehlale kutshena iqiniso, ungase umbheke njengomuntu othembekile. Njengomngane wakho othembekile, ingabe neBhayibheli lihlale likhuluma iqiniso? Nazi ezinye zezibonelo. Ababhali abaneqiniso. Ababhali beBhayibheli babethembeke ngempela. Babebhala ngisho nawabo amaphutha. Ngokwesibonelo, umprofethi uJona wabhala ngokungalaleli kwakhe. Empeleni, waphetha incwadi yakhe yeBhayibheli ngokubhala ngendlela uNkulunkulu amsola ngayo. Noma kunjalo, akazange azifunele udumo ngokubonisa ukuthi wayilungisa kanjani indlela ayecabanga ngayo. Ukwethembeka kwabo bonke ababhali beBhayibheli kubonisa ukuthi babelikhathalela ngobuqotho iqiniso. Amaqiniso awusizo. Ingabe iBhayibheli lihlale lisinikeze izeluleko ezihlakaniphile mayelana nezinto eziwusizo? Impela. Ngokwesibonelo, phawula ukuthi iBhayibheli lithini ngokuphathelene nokuba nobuhlobo obuhle nabanye. Zonke izinto enifuna abantu bazenze kini, nani kumele nizenze ngokufanayo kubo. Mateo 7 verse 12. Impendulo, lapho imnene, iyakunqanda ukufutheka. Kodwa izwi elibangela ubuhlungu lenyusa intukuthelo. Izaga 15 verse 1. Amaqiniso eBhayibheli asalokhu esebenzana namuhla ngendlela esebenza ngayo ngesikhathi ebhalwa. Amaqiniso ngokomlando. Izinto eziningi ezathola abavubukuli kule minyaka edlule ziqinisekisa ukuba khona kwabantu nezindawo ezihlukahlukene kanye nokunemba kwezinto okukhulunywa ngazo eBhayibhelini. Ngokwesibonelo, cabanga njengalobo bufakazi obuncane. IBhayibheli lithi ngesikhathi sikaNehemiya, abaseThire, amaFenike aseThire, ababehlala eJerusalem, babeletha izinhlanzi nazo zonke izinhlobo zezimpahla. Nehemiya 13, verse 16. Bukhona yini ubufakazi obusekela leli vesi leBhayibheli? Yebo, bukhona. Abavubukuli bathola izinto zamaFenike kwa-Israyeli, okubonisa ukuthi la mazwe omabili ayehwebelana ngezimpahla. Ngaphezu kwalokho, eJerusalem kwatholakala izinsalela zezinhlanzi zaseMeditera. Abavubukuli bakholelwa ukuthi izinhlanzi zalethwa abadayisi ababesuka ogwini olukude kakhulu. Ngemva kokuhlaziya ubufakazi, esinye isazi saphetha ngalokho. Amazwi asencwadini kaNehemiya 13 verse 16 athi abaseThire babedayisa izinhlanzi eJerusalem abonakala enengqondo. Amaqiniso ngokwesayensi. Ngokuyinhloko, iBhayibheli liyincwadi ngokwenkolo nengokomlando. Kodwa lapho likhuluma ngezinto zesayensi, liyanemba. Nasi isibonelo esisodwa. Cishe eminyakeni engaba ngu-3500 eyedlule, iBhayibheli lathi umhlaba ulengise phezu kweze. Jobe 26, verse 7. Lokhu kuhluke kakhulu ezinganekwaneni ezazithi umhlaba untanta phezu kwamanzi noma utholwe ufudo olukhulu. Eminyakeni engaba ngu-1100 ngemva kokuba incwadi kaJobe ibhaliwe, abantu baqhubeka bekholela ukuthi akunakwenzeka ukuthi umhlaba untanta emoyeni nje, kodwa kufanele kube khona into ohlezi phezu kwayo. Eminyakeni engaba ngu-300 edlule, ngo-1687, u-Isaac Newton wanyathelisa ucwaningo lwakhe ngamandla adonsela phansi. Wachaza nokuthi umhlaba ubanjwe amandla angabonakali. Le ngqophamlando ngokwesayensi yaqinisekisa lokho okwashiwo iBhayibheli eminyakeni engaphezu kuka-3000 eyedlule. Amaqiniso ngokwesiprofetho. Zinembe kangakanani iziprofethi eziningi eseBhayibhelini? Cabanga ngesibonelo esisodwa. Isiprofetho sika-Isaya esiphathelene nokuchithwa kweBhabhiloni. Isiprofetho ngekhulu lesishiyagalombili BCE umbhalo weBhayibheli uYesaya wathi iBhabhiloni kamuva elalizoba inhlokodolobha yombuso namandla lalizochithwa kungabe kusahlala muntu khona. UYesaya washo nokuthi uKoresi nguyena owayezolichitha. Wachaza nendlela uKoresi ayezongena ngayo eBhabhiloni ebonisa ukuthi imifula yayizokoma. Wabikezela nokuthi amasango edolobha ayeyoshevuliwe. Ukugcwaliseka. Eminyakeni engaba ngu-200 ngemva kwesiprofeti sikaYesaya, inkosi yasePheresiya yahlasela iBhabhiloni. Kwakungubani igama layo? UKoresi. Ngenxa yokuthi kwakunzima ukungena eBhabhiloni, uKoresi wakhetha ukusebenzisa umfula eYufrate owawuhamba phakathi kwaleli dolobha. Amasosha akhe amba umsele ozochezukisela umfula eXhaphozini. Lokhu kwawanciphisa ngokwanela amanzi ayesemfuleni owawugudle udonga lwedolobha aze afika emathangeni, okwenza amasosha kaKoresi akwazi ukunqamula kuwo. Ngokumangalisayo, abaseBhabhiloni babeshiya amasango abheke emfuleni evuliwe. Amasosha kaKoresi angena eBhabhiloni ngamasango evuliwe futhi alichitha. Nokho, kukhona okukodwa okusele. Ingabe iBhabhiloni laba indawo engasahlali muntu? Amakhulu athile eminyaka, abantu babeqhubeka behlala khona. Kodwa namuhla, amanxiwa aseBhabhiloni, eduze naseBaghdad, e-Iraq, afakazela ukuthi isiprofetho seBhayibheli sagcwaliseka ngokuphelele. IBhayibheli linokwethenjelwa ngisho nalapho likhuluma ngezinto ezizokwenzeka esikhathini esizayo. Umthombo onokwethenjelwa weqiniso. Lezi ezinye izibonelo ezimbala kweziningi eziye zenza abantu abaningi bangagcina ngokubheka iBhayibheli njengelithembekile, kodwa njengeliyizwi likaNkulunkulu, njengoba nje liyilo ngempela. Eyokuqala kubaseThesaloniki 2:13. Kodwa linamaphi amaqiniso iBhayibheli? Ingabe engakuzuzisa? Lo magazini uzoxoxa ngamanye amaqiniso abalulekile eBhayibheli. Sizoqala ngokuhlola lokho iBhayibheli elikushoyo ngombhali weBhayibheli, uNkulunkulu. Sesiphelile isihloko.